Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatar didi lewru avril sekrab kala ko mbayr ngitam ko jam tan wodi Umar way galo kany won do mikroji dido kanko no dete de gagni kanto won to buggi tanato. Nairi bangal wulare sattune dum wonte matede le ngalure bamako de kany yoga en galluji leedi me dendi be kolliti degreji di an jabo wotto jono koy yata chapat en nay no be kolliti bi tati ne da nangudo ngara famtade do e surnanga jamaade no wonte lannade lewru ramadan du wadde julde mudun en wotto jono atli ngaji di dum do kadle de nyohete dan he pep yimbe le yottotobe ton jaara nokku no dirtere kulikorle hitan 2023 be bi ko yaata bibbe roobe temede ndion kanyen goni haddaabe le o don nokku biido kabaruji yo fedde humin le kabar hakke suka wonde tonde kanyen hokki dum di wonno sembe kabaruji dum jogini o do berte hande di bismillah modon e hedaate leedi malindi fufota ngalure bamako de kanyen yoga e galluje le nokku o degreji di en gonde ngabude sanne dum ko bi yetten wulare ko lendu do lewru avril idu jabbo dum won degre chapan enay enay no ko litir wiide le majjundu yimbe le hono ben kara celle kanyen fa yotto moobe kanyen sukabe ko nande muude kutteji mawde gonde yottade dum yen hono wori ali sise
Dedo wulara chatune ngondure matere le tatteji leedi amendi fu le region aji sahal leedi amendi hono Tombouctou kay hirnaange mayre hono kay bur matere sanne yoga yimbe gombe tombe wonko sedo to do hen
la kanikila kay men
nuko ana wuli gendi kay sanne du ana torra yimbe koroben mimi jabda yaltude jaati leene wulare le gendi tummutu saktere joni hono ne wulare mataka fei gamini fi adabreji sa mede mundo
turbane wularnde ana wawi latar sababu yopude yim nyaw tergal imminde tension yimbe le nayabe nom holitiri wiide gollirgal modo kumoni do cellal le leedi amendi fa wawde renade iwde de do wulara chatune docteur yakuba sangare ardo gollirgal kumoni do nyawuji rabutoji le gollirgal modo kumoni do cellal le leedi amendi won dabreji de holliti
te d'abord debuter
yimbe ana han watrajile e yiraade le nange watti wulare joni ben han fi dabreji be rena neye en kan e chukalen pamaron koy sa be wulare buri tambude sanne patbe borna chukalen pamaron kadleji teddudi sanne kuteji ne wulare ana satti sanne sa an wanata sabe wadude nyabla jogaji hore nyabla ko matale leedi satre joni hypertension di enanal mudun
don hypertension artérielle
gollirgal kumani do meteo leedi amendi holiti wiide deedo wulare chatune gondune matere jamma e nyaloma fu heddoto balde seeda kasen li ngallure ne fayoto le region aji kidiri leendi
do latik sababu du so nyawmo no determiner zitu do won nyaw kelawo daade o kanyo fayoto pudde ku bufan wonde ma tere sukabe le nokono be kolitiri wiide kam be doktoro en be bibbi ko lati sababu mudu yokkini guldidi kanya fa yotto wulare ko wonte wadde le nokkule de be gonde wadde noddanguji fewde e jamarnde kedda mo kanko docteur Mamadou Sidy Bé ko mo sifi do hen do faccitango sita Sidy Bé
ila meningite
o nyaw kelo daade ko noddete meningite ana heba seme watti wulare joni sabi kenne ana wuli nukkude fuu ana wuli dungu sabi minta o nyaw ana heba seme du naati sabe hannen suka fu ma ka pesa ana wa hebde i nyabilaaji watti fu suka hebi hono o nyaw kelo daade ko noddete meningite ana wanata de sabe yimbe gallede fu heba o nyaw sabe jommu fande o nyaw hebnede jogala neddo fu mo o nyaw nangile galle juma ahana sawre na yaawri sabi hono di nyabla su nangi bani arma tan so jommu heba ka nyona na yaawri ana wana tare sabe hewtina jamar ko he mudun o nyaw goto
isoler le malade traiter tous les cas contacts
ilo kabaru jamba hebe do beme am ande to do page facebook kanya compte twitter studio tamani yoga pelle politique kanya fayoto pelle société civile ngondile nokkobe fu e kaldi wota wattu joni be bi lam hakkunde jo lamu timmile 31 lewru mars ndu be bi ben tinno ngada wotteji di ko yaawi yallana poto le nokko no be kolitri wiide e bataki mo be ngadi le ko jabbino ko dum won kambe chrétien be wonbe leli dimi den di dum be ngadi dum wonon julde mabbe de be noddata pak de be ngadi dum le 31 lewru mars jabbino ndu le majjon kambe chrétien noddata be catholique fayoto protestant be fu dubbe bihi be ngadi duwa wuji fode e leddi ndi yalla jam e teje nan hewte le nokko fa kemen famtare kedden ali sise sita sidi be
opak yo julle mawna wotere to kambe kirtiembe le miside mebbe cathédrale bamako do jamar ko he mudun wadi hedi wajoji cardinal Jean Zerbo
notre vie
ngonda amme e le eglise e do lawol anabi isa joki kanko jesus christ kollado si torda fu barado so cagal wurti mede yidi hawtugol dido yambereji mawdi didi lato sababu jabagol duwawuji amen fu yalla leedi amen di an heba fu
le wuddu leedi nin fesa tidalaji ana mata ton chrétien protestant et catholique jodbe genni san holliti hebi wadne julle li bawde mabbe
comme d'habitude
hono no wowirini homo fu wadi julde e to bawde mudum haadi hitane hikka wana ko niwi homo fu ana andi tidalaji di leedi amen di wondi fewre mudum no nyaloma hande o e jude amen minen chrétien mbe ka anya o woni ko teddi e jude amen tidalaji di ko tawa fu hada amen wadde julde amen di
préparer la fête
les églises protestantes les genni bam ko kurado be wadni leedi mali duawuji ko heewi dum ko holliti kango pasteur Pierre Dako
jogene hakkile leedi ni e bibbe leedi mali duhene kana ko be leedi amen di yela wurtugo ngol ana laato wurtugo leedi mali e hore fa leedi mali kanyu du heba bawde e do waybe mudum fu
hayebe chrétien ko heewi wadde ne julle pak le leedi fa mangal mudun
le ramadan du an wondi e timmude wattu jono jamana no wondi landinade juldeji di dum wondo atle ngaji do nyohobe kadle be ngundo yimbe le ban keton pep nabobe kadle mudun kanyu ko nande mudun kambe nyohobe wombe tombe be bi hiddu jibay mabbe an tiddi wattu jono kaybe ngonde matu tidalaji ko nayri bangal tajido kuran ngaji ali cisse sita sitibe
bamako do nyohobe kanyu en ka jibaji mu em ana teddile on do wakati yogabe mabbe ka ngutti fe nangude kadule nyohatere bal seeda ko hijji hakune amem e julde fati metti nata hakune mabbe e client embe dun ya woni hakille laji kanuti nyoho goto lafiya bugutu
mi fudde ke wadde nyoli julde ne giddi korkar ndaraaji kadle kili amen tamen jabata mi nyoa o watti julde batten timmi mi wawa jabde kadle kasin kadle wonde jung amen dode mi tintama nyoa dun e julde ne yottata
Fatoumata Traoré yo secrétaire suudu goto to nyoli watte Dravela Boulibana o wi kadule client en mako kungibe mo fade hande warde tam o nangata
sungalo damne
giddire korkaru ndari fatta do nyol man handen mede wonde jobde kaduleji yo e client me fa handen ana wadna am kaduleji nyo aytedi gabe holiti amen e wala kalse watti joni so nulani client amen me jati ma jabta kadle fe goto kasin sabi watti tan on courant joni golan ana titi sanne groupeji me imminta to maradi nyoli
baraken groupe
andinde tan wi ko hewe nyohobe ne leedi amen di fartata fey e nangugol kadule client em tawede junde togi ke fu ko hewi hen fu ana laato metti hakkune mabbe e client em be sabi be teddinta adiji di be dokkata bendo
wattu jone jara nokku no dirtedo kulikoro be bi hono bibbe roobe kaddaabe ton le hitane 2023 dun yehi fay bibbe roobe temede jonnobe kollitir wi dido kabaruji dokkama to aljumaade yabbinonde yo fedde humininde sakkade bonandaji gattedi fewde sukaabe kanyum waddi do imadraji so hokki dido kabaruji wakande kokkano kabaruji jeddu yimbe le hewbe halanane en wombe le ngalure kulikoro de ana gonno tonno
mani yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faaba mudun ittira leele de gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union européenne et coopération espagnole
en bien le ndudo lew ramadan kambe hono robele defo be wakati jatan gulleedi ngana ko ya feefu fotale ngalluji de kanye galleji tamtana ya tawno hono worbele defente be homo fu ko yidi so be ngadi o do mafe goto we yida so be ngadi o do mafe do tan goda kasen an to biyo yida dum dum wana ko ya feeno gulleji mabbe de gorri Mamadou Sama Seku
3h fajir yottike réveil se fetu wadi soifa doni don wono ko immi yade nyegere fadma ko nadle katine den wulni mafe ma o defi non fadma ko lelade kanon mundi mi jari ko dum fufu o defata wattu tacugul ngul sabi jongalle mako siaka ida fi mafe jitu maliddi yimbe le hiddibe gallinde kay ngala fede do chadele isiku mako debbo nyaw jabata mudun dun defurtnadu wadanta dum kaniya fufu fonda ko nyamata ko be hiddibe be goddo fufu no jidi ko weli tabene amsada jidi hejata sabi tacugul kurangaji di dun amnata etini bange tondi gauri yalla pati fi o wasa defude mboyri siki wala o mbiyan nyambiri unado nyande mudun buri resado sanu lati fu dum santimere kay ko buri hewde wattu lewru ramadan roobe njebotobe hewbe tawrate telaji kiwdi bangal golleji katne kan non noddi do imadraji di fuf yo yalla yimbe galle nambelto
figol basket lele di meden di tournaw ko noddata amici ko micite den wiide sukab mali be ngala duubi sappo jitti be roobel be kanya worbel be hon fu banti kuppo non be kolitir wiide be latti dum wono be leedel euro be nokko noddirta tunisie sekrab don garten haddude bete hande do kabaruji meden dimin juuti on sanne hedaade hejjo jamen dido kabaruji fodo ba hebude do numero amen via mo dum 37321 no ngabbi do bema amen ande to non jewi onon jogi telephone ngai ecran ngai dido ngadon tele charge application mo sijo tamano kala wakkati min jiddon fodo ba hitna ton dido kabaruji fande fe no konnandir onon do e set yoterne an woti wassalam.
Gade hakille nyaw menajit matama le leedi meden mali
humani be cellal ana daade yimbe ngattana hakille di sifaji wulare taldi yorde dane utande fofande suka kanyu e majjude hakille
neddo fu taykitige dido sifaji e hore mudum yawna yottare suudu doktoror fu du badi dum
nyaw menajit ana daboro ko yawi so sellidu ana yoppa ella e joomu idum waradu irun welitoro bangal doyru kanyu e illaari
neddo fu jaawande yottaade suudu doktororo odo nyaw allaato dun sababu moddo pikkiri mundu ana wodi ko waawi sakkaade odo nyaw menajit ana warreedu mere
duyo bataaki iwrando en sijo tamani e do gollidal minister humanine cellal
wattu jone ngaran halde kabaru sariyaaji li nokko yimbe le hewbe andano sariyaaji din gorri hono plenti joinirte atambe anda sararo fa joina plenti maado hono ngatta tambe anda hono ngadirta convocation be anda kanye ko nande mudun na
Moussa Guindo yo juge o holiti wiide plainte ana wawi juinede tiagal neddo fu kolitaado wiide yeddi sariya o beydi hendu wiide malin koobe goto goto mu en fu ana wawi nannude plainte so tay won ko wada e mudum ko yaadata e sariya idum wawi wadede to police em to gendarme em nadu to procureur auto Moussa Guindo manjisra won ko haltantamin do him
quand vous déposez plainte vous venez
son a wepo plainte le policier ma les gendarmes en nana mudum be wadan hunde ko noddirte soit transmis du talkal ko be nellata hore be policier ma gendarmes imma wadan lugan goji police goto ma gendarmes goto won ko nette ya tunya neddo mo noddida lamo tegal mudum progrès don du ana way famitinede do kabar nange go makko son a wete tribunal be landotama fudu sabi son nodda aga ana way bamde avocat so welima sa wala bamde avocat du lamo jart ana way tonima avocat
so mi koli ke kanko Moussa Guindo sarti nangugol neddo hana bettade balde didi nga o wi procureur o ana wawi junnude o do certify to balde tati sabi luga goji gundude wadede di
wakti fu sa noddama to police ma gendarme do honel tongade en nanan mudum be hettoma nga do tawede fu won sariaji de neddo tongado du hani badde fesa yeddi sariaji du hatta tawede andu a woni hajjeji hani batede saria holliti wakti fu so nangamal to lam an wa uddede honel garda vi yala luga goji an heba wadeno wodi ngol uddegol an ya hone ba tati so jappe gen dum lugan goji holliti jommu baka mu wala e huna ko nanga sabe mu ana wawi yoppede
dido datika malin koobe fahimu en fu andana dum bamako segu nadu kajolo malin koobe famu dum do plentika ana serti
moi je sais a kajolo ici
to menenga kajolo min ke fe bete goto mi andana talke mu nirte so neddo tonga goddo laamu to menenga kajolo so neddo goto heba mali gennini noddi joddo mudum laamu o anta di dinne nyalane nedda ko hakkune be timmi
le hakkune pelle gondudo wadde imadara yellana famina malin koobe e do ko woni hakkeji mu em kanye ko be kani wadde ana fedde ne be noddirta convention nationale des juristes du Mali Ismaïla yoro di ko woni lami do ndedo fedde
et par jour même ces derniers temps
nyalaman fu men heba jama ko yaata nogay ma cheban tat noddobe amen kollita lamdo kabaruji tabbi gon kiti leedini nyogabru anod amen faccagan leedi lamdo amen honana fiita dabiri heba yottade lamu kollita torraji mudun soni be yottige nga medde hollita dadde be han jokkude be yotto progrès ma président tribunal holita kabaruji mabbe
fedde wonde ne be noddirta tribune jeune pour la promotion du droit tréjide du Mali kayndu ana hakkune pelle gondudo wadde imadaraji yella hakkeji bibbe adama em ana heba yerwude dedo fedde juinama yella ana itadati pabotoji yimbel be tordaji yottina fa juina plaintuji mudum em yeso chuudi sariyaji le lede amendi Zamba Ousmane Dumbia kany woni horejo dedo fedde bamako do
d'abord nous avons mis
me juini golidraji yogaji le genni bamako muti ga
dawo fatare sigasu le lamorde to kita tayete yalla yimbe be torraje hewti hon toñabe nannal mudum ana hewta hakkeji mu en no yawiri
jonka hono fu han wadere yalla malinkobe goto goto mu en fu ana heba ko woni ngedu mudum ele chuudi sariyaji le leedi amendi dunke en andanbe kabaruji bili de sariyaji kanyu en ka holiti wiide chuudi sariyaji le leedi amendi ka cellal mudum ana bili e yafugol dati ittadi mawdi latade sababu e juude malinkobe goto goto mu en fu imal so yottotu fa dum heba lawol wajibi kina dati yogaji itte nom holitiri wiide kanko ismaila yoro dikko